tunatupa shida, mikono kwa hewa, nasubiri ile mida, none nani amelewa. Fosi tutoke hata Monday. Tukeshe wote tupige Monday. Watajazana sana we, takwa no maikwa na we, fanya tujianda ye, leo natoka na wewe. It's time to party.
Tutoke, to enjoy, to fly.
Woko wapi?
Tutoke, to enjoy, to fly.
It's time to party.
Tutoke, to enjoy, to fly.
Twende tujivute.
Tutoke, to enjoy, to fly.
Fanya vale vale uje,
tukutane
kwa zamani za kale uje,
tukutane
nivae nijikwatue, hata marafiki ni washtue. Ukicheza na mimi hapo kati kutanogaje. Watajazana sana we, takwa no maikwa na we, fanya tujiandae, leo natoka na wewe.
Sounds.